smokumziki.com.
Awe Mota ya miusi Tom Jerry apa
Akumbe pade micho
Mina bambana kukutaftia Unanitukana umepata kunivimbia We ila saa, wewe brigedia Misiku wezi tena mechi unajishindia We upe wako ndo umefanya nidate Umbe mkologo wewe unalolote Nimeishi na wewe stuhi kama chula tope Pena na kushukuru kwa kunifanyia yote Mina pambana naendesha jongo Ela kula na acha lakina kutama kombo Nizaririshe sana uwewe mlembo Sometimes ya miniri kuwa na osha vyombo Tifaulita kadela nika kupatia Nimeolea masela wanangu wanajiria Bola nishibatela life ntafulaia kuliko kuwa na wewe Eti marikia, nipo single,
I'm single,
nipo single,
I'm single,
nipo single,
I'm single,
nipo single,
I'm single,
oh, nipo single,
I'm single,
nipo single,
I'm single,
nipo single,
I'm single,
nipo single.
Haha, imagine ni yangu mzee baba. Kuhusu story ya mapenzi, hapa imeishia, mana naye mpenda na kashanikimbia. Kawafatanye nazo sasa nanifimbia Ibola nijisingo niishi bachela wanawake siku hizi Tom Jerry wanakea Utamonga kagari, utamonga iPhone Kama kupendi bus, wea upo moyoni We nipo single,
I'm single,
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 nipo single,
I'm single
Se mala me ajwa Na mfango wa me ajwa
So kwa hili vibe Vibe ula mtaki Masela na cheza kati Wamevwa mashati So kwa hili vibe Vibe ula mameni Made mwana cheza chula kati Awa emi So kwa hili vibe Vibe ula mtaki, masela na cheza kati amevua mashati So kwa hili vibe, vibe ula mameni Madada na cheza chula kati ya maemi Mota ya music Anakubali sana meneja kindamba Msalimie bonobo, msalimie zizukan Uwe mdogo raksi, Mississippi familia We canvas sound
Awe Tupaki, wapide pamani hapo Wanangu wa Texas bila kuchoka
Awe